manje mina ngangazi ukuthi ubuthando enhlizweni yami luzondlumeza kanje elelelele
Zwele Bats.